அண்டல் அணுவெளி பாம் வல அண்டல்
அனந்தார்த்த
அண்டல் ஜுகி அண்டல்
அனந்தார்த்த
எய்துதே அண்டல்
ngonga jati hebe ngala andal anakani ndartude andal sabi mo wala andal wala bi adna mo wala andal yo bumbe adna kana ndarten andal se ndarti andal fu e keba barke meden adna cekite lobbe lahara ndarten andal andal ni jogi ndimako ndarten andal andude andal kany wawi andude simudum andude andal kany wawi hemde adna heba lahara den no ngaldo andal kettino don keda don na pamon hono ko kalo o warata yuttinde onko e sed e ngaldo andal mangal e dewtere mawnde vindande ji verno magi pilotodo yo abdurrahman sangare kanyum warta yottinande ngaldo andal yalla hokke barke andude ngaldo andal
gorko e debbo suka e mawdo do tawadon hedade kam fu mi salmini on sanne e dow inde Isa Almasihu. Odon godi nande programme jande dewtere senine iwde e modibo mo jom andal wiyeteddo Jivernon Maggi subaado fa yottina on de jande e fulfulde woni min gido modon iwde trans world radio kongol wayrago hettudo to masinaaji to o kanyum woni Alex Ibo omo joton nden gidiraabe e ngaran puddiren jande meden de e mbiide sura noga e tati dum woni fa joni iwde e dewtere annabi Yeremia sakiraabe warbe rewbe mide yidi famon fa gasa so won fu ko yiddon andande min nelde min batakiji fa keben andundire nden no en jangan mbiide aye tati yottade aye nay lamdo joman waran halda e fedde mudum de honno halowo hala bikkoy baalu mo wiide mi rentinan kedde bikkoy baaloy koy iwde e leyele adna de tawamin miɗa naɓaɓe fuu mi wartiranɓe ley nokku ɗo durete ndenno ɓe heɓan ɓeyditirade ɓe heɓan hewde ɓe heɓan jiidaaje ɗum woni jiidade faa gasa aya nayi mi waɗan naadumi hokkanɓe durowo durowo lobbo warowo faa duraɓe no moƴƴiri non du ɓikkoye baaloy koy hulata fay hunde ɓikkoye baaloy koy hulata nawalla kañum e tiiɗalla fuu fay hunde du rafata kokoy ɗum woni mbiɗe lamɗo jomiraɗo nden no sakiraɓe worɓe rewɓe lamɗo joman e ley ka haala ko hollititta en nde waran e ñalande mo hinnoto misikinɓe waran e ñalande mo hinnoto misikinɓe eno handiri jaati mo faboto ɗum en nde wonno kanko woni kananke so wiyede gonga haɓɓiɗo e lamɗo jomiraɗo handen sikke wala yalla hewtan yurumede makko nden no ɗum saabi fadde wakkati saragol warde miɗa tewtira homo fuu e meɗen ngaren e durowo yonkiji meɗen lobbo o on durowo lobbo woni Isa Almasihu sabi kanko e hoore makko mo tawama omo fammina en kabar muɗum fa gasi bone ana wodani duroɓe ɓe durrirta no moƴƴiri bone ina wodani duroɓe hasaɓe ɓe fotata naduɓe watta gollal mumen no handiri ɗum woni ko lamɗo jomiraɗo wiyata nden no sakiraɓe worɓe e rewɓe ko jeyɗen wadde woni ɓattitade durowo yonkiji meɗen no moƴƴiri o on wiyete Isa Almasihu giɗo tama a ɓattitike Isa Almasihu tama aɗa heɓi taƴoral luttima jaadirama tama aɗa heɓi taƴoral durowo lobbo o naadu aɗa heɓi taƴoral a faami durowo lobbo o totti yonki muɗum fa sottita en e golleji meɗen bonɗi ndenno so waɗi noon fuu ko jeyɗa wadde ko yo ɓattitade mo e gonga fade meɗen yahde yeeso sakiraɓe min daardan hettuɗo masiŋaji to o walla on heɓde faamu e anditore meɗen nde
so oɗon jiɗi famde nde ɗo dewtere mbinde e amen ɓatakiji neldonmin e ndey reydi Côte d'Ivoire numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi fillititto 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
nden no giɗiraɓe hay jehen yeeso fa joni ngaren e mbiɗe aya joyɗo anni ñalaɗe ina ngara ɗum woni mbiyiɗe lamɗo joomiraaɗo. Min fintinan kahananke Dawuda, non du wonko warta yalta e makko ko fucciti, mo waran mo laamo, laamu makko o heɓan sembe. Mo tawete du omo waɗa golleji foccitiɗi kañum e kuɗɗe foccitiɗe ley leydi ndi. Lamɗo joomiraaɗo ana ɓama aadi e oɗon nokku. Mo wiide kananke goto yaltan e iwdi kananke Dawuda. Andon on kananke haɓɓiɗaaki e leñol Zekoniya naa du Zozakim. Nde wonno lamɗo joomiraaɗo holliti o kananke, leñol makko fay gotol warta e laamu ɗum woni e joɗorgal kananke Dawuda o. Nden no sakiraaɓe worɓe e rewɓe, ɗum woni ko warta laato. Leñol gongol finan yalta e iwdi kananke Dawuda tawa iwiraali e kanko kananke Zekoniya. Ɗum wonno ko tawa ana laato nde Isa Almasihu ɓangi ley oɗo aduna hakkunde fedde muɗum, ɗum woni fedde yahudiyankoɓe. Sakiraaɓe, so wiyeede goonga lamɗo yo jom bawɗe, non du omo jogii bawɗe yottinde haalaaji makko ɗi no fordi naa du no wordi. An giɗo tawaaɗo ana hettinii kam, tama aɗa faami ɗiɗo haalaaji, tama aɗa anndani ɗiɗo goongaaji. Annda so non ɗum wordi, sikke wala yalla lamɗo joomiraaɗo ana haandi e tedde ngal. Aaya jeego, e on wakkati Yuuda heɓan hisude, Israyiila hewtan cuusal e ley nokku muɗum, anni innde nde mo noddirte naa du nde lamɗo joomiraaɗo noddirte. Lamɗo jooman fuccitiiɗo, tama on heɓi faamude ɗiɗo kabaruuji e wellaade aaya jeɗɗi. Hay janngen mbiɗe aaya jeɗɗi, ɗum saabi anni nyalaaɗe ina ngara. Ɗum woni mbiɗe lamɗo joomiraaɗo abada wiyataake lamɗo jooman ina wuuri, kanko tawaaɗo ana ŋabbintina ɓiɓɓe Israyiila iwde leydi Misra. Kaa ko warte wiyede lamɗo jooman ana wuuri, kanko tawaaɗo ana wartira e leñol Israyiila naa du leñol suudu Israyiila iwde tatteeji ɗin fuu, iwde leyɗeele ɗe mo tawa omo ribba fedde makko nde yaade. Giɗiraaɓe, ɗum woni ko lamɗo joomiraaɗo warta golla e ley nyalaaɗe cagitotooɗe. Anndon so wiyeede goonga lamɗo jooman gollii ɗum jaati. So en taykiima no Israyiila wordunoo e ƴaɓɓaade, en keɓan faamude lamɗo joomiraaɗo dawrudi e bawɗe muɗum mawɗe e dow taweede omo wartira ɓiɓɓe Israyiila iwde e leyɗeele aduna ɗe fuu. Fay nde wonno ɓe torraama leydi Almaañ naa du leydi tuwakooɓe, ka haɗaali lamɗo jooman wurnintinni fedde muɗum nde wartiriinde to leydi Kanaan. Hannde nde fedde ana jooɗi toon faa jooni. Ɗo hawrata e Timmooɗe mbiiɗe suura 2:4 dewtere meɗen nde. Nden no en njahan yeeso dey ngaren e mbiɗe suura 2:5 faa jooni dewtere kanko annabi Yeremiya. Ɗe mbiɗe mo waran mo haaltana en haala annabaako ko warta waɗa ley ndeɗo fedde. Nden no janngen mbiɗe aaya 4, lamɗo jooman tawaama ana nela on gollooɓe muɗum, ɗum woni annabaaɓe muɗum. Ɓe tawaama e ɓe nele e moɗon gilla beete subaka, kaa on heɗaaki ɓe. On nantinaali naa du on darnaali noppiiji moɗon nan on mbiɗe maɓɓe. Sakiraaɓe, ɗum woni ko lamɗo jooman woodi miccintinde ndeɗo fedde. Mo tawaama kile kewɗe omo haalda e maɓɓe, iwrude e annabaaɓe makko, kaa ɗum fuu e taweede ɓe nanaali konngol annabaaɓe ɓe. Ɓe miilno ɓen yo miilooji mum en tan woodunoo yottinde ɓe. Giɗiraaɓe hettiniiɓe, faa hannden konngol lamɗo joomiraaɗo ana woodi ewnaade en. Konngol lamɗo joomiraaɗo ngol ana ewnoo warde e meɗen. Ngol konngol ko yiɗi faamen nde lamɗo joomiraaɗo yo lamɗo mo jom yurmeende, lamɗo joomiraaɗo yo lamɗo mo jom teddengal, lamɗo joomiraaɗo so wiyede gonga ana hollita en hunde fu ana forda e sago mudum dun sabi eden kani leedinaade de teddinemmo eno handiri aye jene yottaade aye sappo ndenno mo wi ele halakan min nelan feddeji iwde baleri fa wara yotto on nden fedde ana jeydi e kananke leydi Babilonia nden no gidiraabe fade meden yaade yeso mida yidi hettudo masinaajo walla on fooftinde e nana do wogeji seeda non jehen yaso gidirabe ko yidumin famende so wiede gonga lamdo joman ana noddira Nebukadnezar kananke leedi Babilonia gollawo mudum dum gonga jati mo subike kananke leedi Babilonia hono neddo mo osarristo leele adnade dum sabidu mo holliti mo sarristo fedde Israila e jungo kananke Babilonia. Sabi kananke Babilonia waran halka geleje tawade Israila kanyum e akol mutum fu. Sakirabe warpa ereope. Non woni kolom jomrado gulirta fa handem. Ndeno un sabi anahani ko kulemu. Anahani ko taweden eden fuatano otanade kungul makungul wakatifu. Sabi dum woni ko forrata e muyde makko de an gido tawado an hettini kam joni mida yidi andande ma dido kabaruji mida yidi famminde ma dido gongaaji fama fa gasa yo e lamdo joman woni ko kebirten fa bango yo kanko woni wawdo hokkude en ko fotuden famude e ko fotuden andude hedande e sago makko hono non ko handa wadde woni arande fu yo warde gonna e makko dum woni do tanoda biide makko de no mo wiri non e do tawede Isa Almasiu mayanima dum woni mayani luttima yalla ara heba yafa mu yalla lutti so a gonini e dido gongaaji nden a hewtan yafa mu yalla lutti nden a heban latade neddo cenido yes o lamdo o tanoda kongul makongul no hanirino en nanan fa joni ko lamdo jomirado warta wiya fedde mudumde mo wi denno do biide aye sappo e idido mi darnan ikali seyo mi hadan ikali weltare hakkunde modon non du jimi tawado ana sabbi nanataake jimi debbo sabbado du nanataake fay hunde yataako wana foyre wana duko bobi. Wana fwere du mutila. Dun fu hepatake nanede. Manda ito halaji ko holi tita inde. Seyo, wata wata leinde o fedde. Sabi so anani kurtungo wata ama fu, yo jamu woni ko wodi. So anani mutila, ana wodi hukude fu, yo jamu woni ko wodi. Ndeno lampu jomila to holi tide, e kute fu, waran wasa wadde, leinde o fedde. So yede gwanga, ana famina en, jukungongo waran mauna. Jukungongo lamu jomilato watanta neto fedde. Waran tida, nadu waran nawa. Neno gitila pe hetinibe. Yo lamu uditin hakilaji pereji meten fa handen. De hoke en patitade lamu jomilato. Tedinen kongol mutum, njehen yeso e gun indedum. Njehen yeso, de ngaren embite. Sura, nwaga e joy o fa joni. Engaran imbite mutum, aya sapo etati. Nenu mo holiti du ko warta lato, e banga lady ndi e hore mutum. Nuwani lady ndi feddende, tawa e mutum de. Mowi ndi lady fu, lato to, nuku, njaharendi, nadu ladde jerende, olere. Lady ele enu fu, tawete, e lady, lamu kananke Babilonia hakke dubi chapan e jeddi gidirabe andon ka hala hebi latade jati nde wonno kile kewde bibbe israila dotanake kongol lamdo jomrado gol nenno lamdo joman jukambe fa wara e leedi ndi e hore mudum dum woni ledde mayri e ladde mayri fu hewton jukkungongo nadu anditan kabaru jukkungongo sabi leydi ndi e hore mudum latoto ladde jerende sakiraabe worbe rewbe ko dum hollititta ende fay hunde wasata jukkede e le odo aduna fay hunde wawata borta hore mudum e jukkungo ngolam jumraado warta wadda e le odo aduna nenno dum sabi fade wakati on yottade lam jumraado hokki en lawol ngol kaniden hewtude ngurdam kedotodam ngol lawol woni goninde e ko Isa Almasihu golliko sabi Isa Almasihu wari fa sotita en e jukkungo warangongo ngon jukkungo nadu ko Isa Almasihu wari gollude ko ana hedani e hokkude en rimdude dum woni e yaltude e maccunga ko seydan kanyum e lutti sabi dum woni ko wo'inta en yeso lamdo jomirado denno Isa Almasihu e do tawede ana rufa iya mudum do leggal bardugal wari mayde yalla gonindo e mudum e gonga fu ana hewta ngurnam keddotodam e yafamu ya lutti hono non du baw e hewtan jomun yalta e maccunga ko lutti aya sappo e nay ka jonnon de duubi chapan jeddi din wari hippoyde fu den lamdo jomirado hollitan ko warta wada sabi den mo jukkan fedde Babilonia woni mo jukkan kananke Babilonia nondu den fedde ana wodi viewde kanyum wadan golleji lutinidi mo wiide mo jukkan leedi Kaldia nondu mo samminandi ndi halkoto fa abada dum woni ko warta wada hedande e leedi adnandi andon ndi leedi waran halkade den nyalande ana wara nde wonno nyalande kanko annabi nuhunde leedi ndi tawama ana halkiro e ndiyam tufandu ka jamanu mo gonden e mudum handen o waran halkirade e yite nenno gido ada hani landinade landinagol maadengol yo e tawede ada gonina e Isa Almasihu yalla yafum ya lutti ana hewte fa abada dum wonno ko fedde yuda kanyum e fedde Israila famali kabar mudu. So ngoto jukungo heutibe. Ndeno fa handen ito gongaji ana wadani enen pipe Adam. Ko jayten wadde de, wo itade eko boni. Dogude wo itade eko boni. Ngaren gon inen eko lamto jumerato gollani enko. Nungwani edo tawede omo tote en biiko bajo Isa Almasiu. Mayana luti jimeden. Yalla so en gon ini emutun fu. Yafa muya luti ana wadano en fa abada. Yo lamto uditin hakila jipirte jimeden. De hoka en famude ii gwangaji. Kanyum e yadi yeso e tedinden. Aye sapo ijoy. Yotade aye sapo ijiki. Ka anni ko lamto jomani vikam. Nuwani lamto jomani Israyila. Nangu e jungo am. Nde hunde. Nuwani. Hunde hewunde. Ndiyam. Ndiyam pegujam dukuru am. Nuwani ko warami miyarna. Fedeji leele adnate. Nondu minelete yaha hokia leele adnate. Njaradam. Yarto tamfu. Tawete ana sigira. Latoto hono kahango. Nondu. Faiso enjihi kafaji. Be yahanton. Be kulata fai hunde. Non nangumin. Holonde. Ndiyam pegujan am. E jute lamto jomraru. Nderno yarnumin am. Leele adna. De kanko lamto joman motawa. Omo nelakan e mutunde. Nderno sakirabe. Dum wonno ko tawa ana laato ni en woni ko jukkugo warta hewtira fedde Israyila nenno waran hewta fay ngallure Urusalima nde lamdo jomiraado teddini naadu teddunde yeso lamdo jomiraado nde do aya sappo e jetti do anni ko warta wi'en an Urusalima kanyum e galluji Yuda kanyum e kanan ko mudum e sahibe mum e laamibe mudum Ndeno andon on fu, on heotan di jukungoji. On fu on juketi. Ndeno on latoto kudiji. On latoto jairirigil. On latoto kuboni. Ndeno gitirape, unwono kotawa, ana lato. So viede gwanga, Yuda, Urusalima, de galuje kanyum e kanankope mwenye mfu tawama ana juke. Hono lamto jumilato virino. Ndeno e tawama e yara horde londe niyam pegujam dukuru lamto jomirado. Sakirabe warpe erope. Umuni ko tawa ana lato. Linde ato fedde. Ndeno ko jayten wadde de. Yo teddinde lamto jomirado. Nden watta so orto den eko boni. Fade meten yadi yeso. Mindardan hetut o masingaji to o. Wala en foftid. Enanan e wogeji seda. Dany tiyab fasan. Nenno edo majum, engaran imbite aye sapo e jenay. E fira awna kananke, lady misira. Kanyum e sahib e mutum. E kanankop e mutum. Be fu kanyum e fedende. Waran heota, ngot o jukungo. Nenno sakirap e warpe reopi. Lamto joman, yo lamto mo jom bawdi. Modula fay hunde ko wodi wadde, le oto aduna. Tamila at wodi suudade golla ko boni tawe idum e dulla lamdo jomiraado lamdo dulla fay hunde suudaki yeso makko nden ko wodud a gollude fu ada hani gollirde dum e kulol kanyum e teddengal lamdo joman dun sabi nden no gido antawaado an hettinika soni tawi ada wodi suudade golla golleji boni ifai goto milata yalata ko mudum mida yidi sela e majjum so wana non jukkungo lampo jumrado go waran sama e mada non du so lampo jumrado jukkima fay goto wawa hebde safari mudum wana doktoro en wana daggada en wana jom en ande wana modi babe fay goto wawa hebde safari mudum ndenno ko handa wadde woni yo hulde lamdo jomirado lay in kinoda tewtiramo yafa mu yallutti sikke wala so a lay ini hore mada warda e makko ndartirda mo yafa mu yallutti yalla mo yafete lutti jmada dum woni ko lamdo joman domi e homo fu e meden dum woni lay inoden ngaren yesu makko tewtiremo yafa mu yallutti demo yafo en mo labbina en e luttiji meden ay noge jetti mbiyabe ido halaji anni ko lamdo joman mo horejo kunu lamdo israila biata njare de cigiron njare de tuton samon tawe on imititako non so on jihi kafai kafai ki neldam min hakkunde modon on fu on halkoto dum woni ko lamdo jomirado tawa ana hulla en iwrude e halaji annabi yeremiya lamdo waran sarade odo aduna lamdo waran sarade leydele aduna e fu e kanan ko mudum homo fu e do ko tawa ana gol homo fu e do ko tawa ana wada hono anniya so dum suudi dum so idum e andal lamdo jomirado saroto hunde fu sabi fay hunde mo dulla ko tawa ana wada hakkunde mede denno nyaguni am woni gido soni tawi lamdo joman ana teddi e bangal mada yon nimsu tudde sela e ko boni ngara e isa almasiu rufudo iya mudum sabe lutti mada de gonina e makko tewtiramo yafamu ya lutti sikke wala yalla mo yafete dum woni ko lamdo tewtirta homo fu e meden yalla eden kewta yafu muya e ngurnam keddotodam en jahan yeso fa joni tewten famude ko lamdo jomirado warta wira e hunduko annabi yeremiya ka jonnon sakirabe wakkati meden o reggoyke nderno en baran alwal jande meden e o do nukku so lamdo lubike en wakkati goddo tawi eden godi jam e cellal en heban yaade yeso nyaaguni am woni yo lamdo hokku on jam e do alhorm isa almasiu amin
ketti do joni ko yo iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transnord Radio Le lampe Hollou en Wakati Gwoto Kassel Tawe et Ngouri et Nchelli Tchè et Tchè et Tchè Yikoy Am